ngiphathe inhliziyo yami isengezile isengitholile umaqondana wami isengezile isengitholile umaqondana wami isengezile isengitholile umaqondana wami ngicela ungivale wezothando ukuze ngiyajola nami ngicela ungivale wezothando ukuze ngiyajola nami le nto yaqala kancane esidlaleni ingachazeki inhliziyo yami.